My love goes two ways. My love goes two ways, baby. My love goes two ways. My love goes two ways, two ways. Wanasema mapenzi kidonda, lakini mbona nakupenda sana. Wamenipa story mopu yako, na bado nakupenda bana. Pende ni kupende, akianani usinitende. Mimi pende ni kupende, sisi pamoja tujipande. Changa chingi changa, oi oi, baby umeni chingi changa chingi changa, oi oi, baby umeni chingi changa chingi changa, oi oi, baby umeni chingi changa chingi changa, oi oi. My love goes two ways, my love goes two ways, baby. My love goes two ways, my love goes two ways, baby. My love goes two ways, baby.